ibonakala
ngezenzo,
ibonakala ngezenzo,
intsandi yamkhohlisa,
intsandi yamkhohlisa, ibonakala
ngezenzo,
ibonakala ngezenzo,
ngezenzo,
intsandi yamkhohlisa,
intsandi
yamkhohlisa,
intsandi
yamkhohlisa.
Salagate sana sami sobuya sonani. Salagate sana sami sobuya sonani. Omi na senyamba, senyamba, senyachi usalagate. Omi na senyamba.
Yeah.